Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea rais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangafya niluvana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echeche baba mkombozi. Oh daddy, echi echi cheza nikune. Mr. Peace and Order, we thank you for economic growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikune. Zambia number one, UPND.
Mwangana na mungula chita pretend. Show me what you think he has not done. Mwalete la sonte po wabomba sonte ni sonte. Akuponte ni abombi palale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border waleti le Kenya bombe. Mwana ni mise bufusha wololo. Pit by pit file kontolo. Dati nkonke nkonke imwe ndungu ululeni. If you watch it, watch it, and I listen, and I soti sana, ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana, soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound.
Ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Daddy, imwe fyoze fyumwa chitana. Nisumina nisoti sana, nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana, soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.